Mr. Choka na Mama Kate Kipeta ndo washa sponsor ichi
Vayoti ni wose inengu muangani Pamoza na mapoma yonse kuno ya nai Kulichama chasefu na lunazi Ningalu wachala poma la lumezi Inenguchi yeo Nguchi yeo, yeo, yeo Nguchi yeo, chiuta wa msungeni Nguchi yeo, yeo, yeo Chuta wa msunge ni ya mama Chuta wa msunge ni ya dada Chuta wa mtumbike ni layo chini Pakuni tola koine Chaku ya mbangu honga majinini mose Chifu kwa chihuta wakangenela Mwai mwai kunipulu musia ime Kabangati ningalamu ila ili nanjara Kwenda yutondeka kwenda chifukwa ili nanjara Muka kolelezi ananga ni mabazi Matini ni pamoza na eo tini kuruku Unipulu musia
Deja nagikumsi abantu baongeke baongeke Imasome laipa ichi njiwa bari kuchita apa ichi
Vayoti ni wose inengumu wangani Pamoza na mapoma yonse kuno ya nai Kulichama chasefu na lundazi Ningalu wachala poma la lumezi Inenguchi yeo
Nguchi yeo, yeo, yeo Nguchi yeo, chuta wa msungeni Nguchi yeo, yeo, yeo Nguchi yeo, chuta wa msungeni ya mama Chuta wa msunge ni ya dada Chuta wa mutumike ni wayoti ni pakuni tola koine Chachi wili nguonga mafanzi yani Pahamoza na kuredio chikaya Jako pawa ni vileko
Leka na epi ni kukwireko kuwa wonga awa wandu Mwana wakwiti Madimini mose mkuwangeka Watisi na mwe mkuwangeka Bumaracha sefu na mafanzi yose na mwe mkuwangeka Nguti yeo Wakuzi tema nyimbo za kikumzi Wakuziriza na paredio chikaya
Mayoti ni wose inengumu wangani Pamoza na mapoma yose kuno ya nai Kulichama chasefu na lundazi Ningalu wachala poma la lumezi Inenguchi yeo
Nguchi yeo, yeo, yeo
Nguchi yeo, chuta wa msungeni Nguchi yeo, yeo, yeo Nguchi yeo, chuta wa msungeni ya mama Chuta wa msungeni ya dada Chuta wa mutumike ni wayo chini pakuni tola koine
Apasono lekeni ni beulemu hanta Zapa eo chini chikaya community Eya, Mr. Daliso Yangairo Musweni wa Kathe Chipeta Mwana wa Zichoka na Amama Anyaziba Luanghosi Primary School Janamana Village Na kupeka nganya apo Cape Town ni Musi Mwanyani Matias Mkandavile Musweni wa Dolini Chunda Mwana wa Amama Anyaziambo Muzungunika Village Muzarangwe Trading Center Na kupeka Paros Bank Jana iji chitatata Ndipo chanika Fuska Mwanyani Mahia Johnny Chumbi Musweni wa Maina Chipeta Mwana wa Nyahoni Na Adada Agaringaliko Chumbi Matikinya Village Hengwe School Apo Pachangharamu Trading Center Na kulawiska ngani Eya Rosalini Yangairo Mutumbu wa Big Man Daliso Zichoka Na Amama Atiwine Jere Wangozi School Chanamana Village Na mulawiska nilongozi Koko Matete Sima Wasanje Waleke Watumbenge Nganya Mwana wa Swazi Suluzile Zima Na Amama Abrenda Nguluwe Muzukuru wa Kwekwerere Nguluwe From Ikosana Madete Runda Village Vuvuma Village Echirumeni School Na kupeka city hapo ngani. Mr. Robert Msumuko, Musweni wa Selina Moyo, mwana wa Museki na Amama Anyakumwenda, Kabuku Village na kubeka patoni hapo ngani. Mr. Sidney Kamanga, Mufumu wa Joyce Hook, Bakwa Sikore, Muzalangwe Skook, na kubeka pa South Africa Palos Banki hapo ngani. This is the D-Wise Choka, Mama Kathy Chipeta, Dumbu wa Ariki Chipeta, na Amama Anyanguo, Wangozi Skook, Chisasa Village, na kulewi skani hapo pa Cape Town, Summer City West, Enyacha, Mr. McLeod Muhoni, Musweni wa Aida Pini, Mwana wa Messi Manda, na Dada Chinguo Muhoni, Musukuru wa Msofi, Imbangwen, na Mchilema Village, Toza Skook, na Mlani Sikiani, Mr. D.O. Musi, pamoja na Mestina Chunga, Kweniso Akuru Adenisi, na Mr. Zakaria Kasezi ya Boja, pa Eotini Chikaya Community Group, kuleka guru wako Mr. Innocent Jirungu, Kweniso Happy Nirenda, na Mbikani, DC Nufeo Ngoma, Uchasefu kwa pamoja na Amama DC Grace Chirwa, na mlevi sikani ya mama Daliso Nirenda, na Msindama Village, na Mpikani Mr. Flansi Nirenda, na Msindama po, na mlevi sikani Mr. Chakwera and Mrs. Chakwera at Chicken School, na Mpikani Uchasefu kwa kumagoti Eya, Mr. Moses Kumwenda, Matthews, Mwape Chikomazia, na mkulu wake Mwianda, Mr. Alfred Kumwenda, na Big Man Kisanga waume, Hegeman of Muraka Village, na mlevi sikana mdara, Mr. Josias Karanga, DJ Tusim, and Gwete Nguruwe, Talking Machine, na mlevi sikana pa Radio Chikaya po, kuchezga kuwe mchako, na kuonga, Zikomo, Violet Kunga, Msizi wa last mnyumba ya Conway, na bandera kumose.
This one be a juwa pia,
mwoma la rudazi.
Boom, shaka.
Iwe producer, Vika Stango ya
all the way.
Iwe manye wa last kumzi, uko watu kwete buria.
So nice music.
Iwe Mr. Zichoka, na Kase Chipeta, Jason Kanyamata, na Luta.
DJ Kamela.